chien marach kose wuku ng'ato chako wuotho kuonde motuo koluorore bang' odok e gundane. Jachiene marach kose wuku ng'ato chako wuotho kuonde motuo kaluorore bang' odok e gundane. Mobiyo inga mosewar mosetimo neno iruotho waro ngimane nyaki tangoro nikenja chinto duogo onyalo duogo ngimane. Mane mobiyo inga mosewar mosetimo neno iruotho waro ngimane nyaki tangoro nikenja chinto duogo onyalo duogo ngimane.
Mano Yesu emowacho wuon waruok owuon be nyaki tang osimbo.
Paro dhako mano timo neno ni ruoth owaro ngimane oweyo chode sano pako ruodhwa bang'e matin kende ochako ng'iyo chie jochienda abiryo ochako duoge ngimane odoke chode ogolo chode sibrin tokelo chode kanisa otimo timbe chode ei kanisa. Paro dhako mano timo neno ni ruoth owaro ngimane oweyo chode sano pako ruodhwa bang'e matin kende ochako ng'iyo chie jochienda abiryo ochako duoge ngimane odoke chode ogolo chode street tokelo chode kanisa otimo timbe chode ei kanisa.
Sani oganda mathoth oloko wach Nyasaye, gikawo wach Nyasaye kendo gikete weche gi wuon. Giwacho ni Nyasaye ng'iyo mana chuny kende, tok ging'eyo ni Nyasachwa ng'iyo nyaka wach miwacho mawuok e dhogi. Rwakruogi onego nyis wach Nyasaye, timbeni onego nyis wach Nyasaye. Hallelujah.
Paro pasta mano timo neno ni ruoth owaro ngimane oweyo kong'o sano rito rombe mane ruoth omiye bang'e matin kende ochako ng'iyo chie jochienda abiryo ochako duoge ngimane gotieno tomadho kong'e iba tochieng' kanisa to oyalo muma ni Yesu waro jokong'o to eto ginoloye oyalo gimoike. Mane momiyo jaduong' ma jandagla mayando timo neno ni ruoth owaro ngimane oweyo ndagla sano pako ruodhwa bang'e matin kende ochako ng'iyo chie jochienda abiryo ochako duoge ngimane odoke ndagla ogolo neke anyuola okelo neke kanisa onego pastere tonego jokarende nikech laro telo ei kanisa. Mane momiyo jodolo manoluongi mondo yal wach mane momiyo jodolo manoluongi mondo yal wach duogo ero pesa kikiwinjo kaniso parore kikiwinjo jodolo pogore paro nikech laro telo ei kanisa. Rach ahinya, onego wabedu achiel kwalando wach. Mane momiyo inga mosewar mosetimo neno ni ruoth owaro ngimane nyaki tang' koro nikech jachinto duogo onyalo duogo ngimani. Mane momiyo inga mosewar mosetimo neno ni ruoth owaro ngimane nyaki tang' koro nikech jachinto duogo onyalo duogo ngimani. Momiyo roho ywak mane momiyo roho ywak roho chuno jona jona dhi Nineve nikech Nineve ketho to jona otamore jona ochomo tasi. Mane momiyo roho ywak mane momiyo roho ywak roho chuno jona jona dhi Nineve nikech Nineve ketho to jona otamore jono chomo tasi.
Nichai nyako kiwini nwoni Nyasaye, kimu nibedi kiwoni Nyasaye. Hallelujah.
Sipna jo
osekongogo
Jonaja kayudi uma
Simba, iwirwa gi moyi maduong' ka ungindo kwa nyal, kwa nyal winjo duod osiepwa. Iwirwa gi mo, kwa nyal winjo duod osiepwa. Erokamano, erokamano. Hallelujah.